let's go back to the conversation of radio. Radio is also a matter of target audience. I'll say right now, the most listened radio station in the 254, it's Radio Jambo. It's leading.
Okay.
Radio Jambo, then Classic, then Radio Citizen. Unapata the likes of Capital. When you hear the name Capital, unaona ni fancy, unaona out wako na do nini. But actually, they're not even in the top 20 in Kenya. They are top 20 among the most listened to radio stations. But still, they're making their own money and income.
Yeah.
If you go to listen to Capital and the content, wana put out there, kuna same nasikizango nasikia, by the way, siyo mina ongelesho.
Ongelesho, true.
Ju, tell me why I'm listening to Capital and they're talking about, it's not a bad thing to the ladies come with this, will affect you. Literally, kusema tunafakwa na female gender.
Female, yeah.
Yeah. Like recently I was listening to Capital and they're talking about like they're advertising a product that can help reduce your acne. So unajua kuna mtu sasa amesikia hapa acne na uliza acne ni nini? Unaget sasa. But alafu naangalia surely ukiangalia mtu wako ghetto right na downgrade wako ghetto but mtu wako ghetto ama mtu wako tu islando. Aizienda yeye anafikiria Kenya atakula kesho. Atafikiria mambo ati my skin needs to look like this, I need to do away with my acne. But au na wana target watu wako Kilimani, watu wako Kileleshwa, Kitsuru. Ni unapata ukitaka kujua like if how like a radio station earns income, sikiza kwa show zile ads
zinacheza.
Unapata wakianza kuongelea ad, they can take even 10 minutes talking about ads. And they're still making their money. They're not targeting everyone. They don't want to be the most listened. You can be the most listened radio station, but you're not a wingizika kitu.
That's true.
Juu, unasitotu na mtuyote, mtuyote na takusikiza. But at the end of the day, we are looking at the money side, the revenue that comes in. Because atuziku unafanya unakitu unafanya, because unafanya tu unataka kuplease watu. Don't be a people pleaser. At the end of the day, you have to have something you're gaining.
Yeah.
You're doing your podcast right now because, you know, like, out of it, there's somewhere you're targeting, and it can actually help in your portfolio to say that, by the way, I can do this.
Yeah.
This is how consistent I am, like, with my work. If I've been able to produce, like, 16 episodes, so far, so good, and consistently, back to back, there's no particular week that I've missed. Already, that shows that you're consistent and it can help build in your portfolio. You're targeting is something. As much as it's not paying you per now, there's something that you're getting out of it. You know there's the return and you're to what I want, but you know what is there.
Some values you're gaining.
Yes.
Okay, that's true. Actually, when the story of target audience, lazima ujue watu wako wale nani. Ukiangalia mseka, who do you, Maina. Maina, lazima ongelee relationship. Each and every time. Do you know the Maina I'm talking about?
Maina? Maina mind.
No.
Maina kageni.
Maina kageni. Yeah. And nimeona kwanza wewe nini kasema?
Kwanza nimejua wawili.
Yeah.
Actually when I was confused, at first I thought about Maina kageni.
Oh,
then ukaniambia, okay. Do you know the Maina nikakumbuka there's another Maina. Yeah, okay, it's okay.
Maina kageni. So, kila show in the morning lazima ongele kuhusu relationship and something like that. So amekamne many people engage. What wanna call? What wanna call on a jibu Kenya anasema?
Yeah.
Na each and every morning hakosi ni. Na it's one of, as you've said, it's one of the most listened
radio stations. Yeah.
And that is one of the most listened
shows we have in Kenya. Actually, one of the most listened shows we have, it's Patanisho, the first one.
Walai.
Patanisho, the first one.
What? Yeah. Watu wanapenda kupatanisho.
Hey, you know, because, you know, it's now, I feel like Maina would lead, but nani ana shughulikia, I'll say the elite type of people.
Oh, okay.
Sure, ya kina Maina kakini ina shughulikia the elite type of people. And when you look in the 254, elites si wengi.
Si wengi.
Probably that's why Azimio lianguka. Naget.
Wow. Dynasty. Hasla tawala.
Unapata si wengi.
Yeah.
But awa tuku chini, awa hustlers.
Ndo wanasikiza patanisha.
Ndo wengi. Like, watu awa wanataka kusikia kitu na furahisha. Unuona? So unapata that's why kuna such a huge
for then, them. I think, bado wanapatanga, I'm just saying, ukienda kwa mat mingi, asubuhi, unapatanga wanaika classic.
Yeah.
I think wanapatanga, like, if you can relate to classic more than HBR, if mm-hmm. I can just say.
Mm-hmm.
HBR maybe ni come in and enjoy HBR. But yeah. For each and everyone, and I relate to classic more mm-hmm. than. So I think bado following yao ina kujanga hivyo bado.
Mm, inakuja na pia hiyo kitu. Mm. But pia kuna utasikiza subuhi na usikie kuna mtu amesikiza Radio Jambo sana.
Mm,
like actually nimeingia kwa Mathree nyingi asubuhi because mimi ni so practice kwa sisi ni Mathree.
Mm. Mtu wa Super Metro. Unawapatia free advertising kila wakati pale Twitter.
Acha tuseme mimi watani consider one day. You never know.
True.
So unapata like kusizingine unakuja asubuhi na unameka Radio Jambo. So okay. Pia they appreciating that.
Mm.
But mimi personally where I am, then nitasikiza Radio Jambo kwanza out kwangu. Mm. Mi si target. Hata nikisikia content wanasema na feel Maina once in a while juni ma 3. Na saa hizo simu yangu karibu kuisha charge.
Mm-hmm.
Otherwise, I'll have my earphones or my AirPods and listen to other things. Juu na feel wanaongelea about mama baba sijui alifanya nini mzee wake afanya hivyo. Saizi surely.
Na wewe uko hapo.
Mimi nataka kusikia venye kwa box wataniambia sijui nani demu yake alienda akafanya hivyo akuliona wanaume sijui ngapi alikachit na unaget. Hizo sio tunapata kiss na sasa
gossip club yani.
Unaget. Hizo ziko kwa rika yako sio hata unaweza relate nazo. Like Maina atakuja kuambia bot ni hard usikie kuambia bot celeb ni hard usikie kuingilia bot ma celeb kwa Kenya but ile age niko saizi we identify with our influencers you want to be like Jimani you want to be like Calvin you want to be aitangwaji Elimwenda you want to be like the Dapper brother those are the people we are identifying with so na content ya HBR Kiss Trace unapata it's related to that.
Do you think sometimes we try to resonate with the influencers that we change our character?
Yeah, we do
like
a lot.
There's someone I think this week niliona kitu someone was saying imagine if all influencers watolewa kwa hii world.
You are left alone.
You think with your mind, you think with each and everything that you want. Do you think your life could be like different?
I think it will have taken a turn over.
Mm.
Yeah. But again, I feel like also they open our minds at some point, influencers, to see that kama meweza, mbona mimi siwezi, sinijikaze. But sometimes we lose it to try kwa
kufanana.
Kukaa wao.
Kukaa actually.
Unaget. We lose it because yeah, influencer won't come and tell you akuoneshe vinyati njia yake imekuwa hard. Anakuoneshe how life yake imekuwa tu sawa. Everything is easy for him or her. But wewe ina Ojima alikuwa like 10 years ago. Yeah. 10 years ago ama 20 years ago you're not born. Unaget? Alikuwa na kazana before because hii kitu ya influencing imekuja juzi. Now this time it will fade away. But sisi unapata we are losing it unapata.
You think so?
Yeah.
It will fade away.
With time. With trends things na come up. Ku influence toko tunenda AI tu nasema unataka kumarket kitu yako. Ninasema.
Okay, this is another conversation. Huni kuna vitu yani bado AI.
Before we get there, kwa AI. Sawa,
endelea.
Soon I get in the process, you're finding that you're losing yourself. Like unapata, yeye alitumia the right way kufika mali yako and that's why hizi vitu they are appreciating everything. Unapata, wewe umefika hapa katikati unaona kuna njia ya tunaenda mahali fulani. Tupige deal mbaya ya chini ya maji nipate do unapata unaweza tumiwa semi mapedi ni wabaya lakini unatumiwa kama pedi unajua ukiwa pedi inaingiza do haraka but as much as unakuwa pedi hii kitu tu kikulacho kingoni mwako like itakuja tu unajua kuna inaweza kumess like unafanyanga hii job bado uko tu zile chini ya maji vivi unajua anytime unaweza go behind bars. Unaget? So napata si tunaenda kwezo njia mbaya mbaya kutry kufika pale juu. But they help us a lot because mtu ukiangalia msikawe for example like these people I look for unaona Larry Mado like kwani alifanya nini sizifanya I want to be that there unaangalia mtu kaji mani kwa like ah mimi hiyo hiyo HBR lazima ni host breakfast show kubwa breakfast ka kaji mani kwani juice ya kuna time yake itafika yenye watu watakusikiza sisi ndio tutakuwa hapo so pia na wanasaidia in that aspect yeah
okay talking about radio unajua imekuwa iki there's been a conversation that radio ina come to kuisha.
Mhm.
What do you think?
I don't think it's dying.
Mhm.
Because they're also realizing the competition. You know with media it's a matter of competition. This was working yesterday, this
is not working today. Yeah.
So you get to realize that and you cope up. That's what I was talking about audiovisuals. Like for example Napata, yes, not everyone will listen to radio like especially our sisi wenye tuko hapa sisi at our age. Hardly people at our age listen to radio.
Yeah, that's true.
Yeah, unapata kwa more into social media and everything. Unapata that such segments zenye hizo zenye tulifanya kwa radio zinachukuliwa zinapelekwa YouTube. Utaenda upate content inayo wanaongelea kitu interesting ama kitu unaona eh hii banta wanafanya hapo nataka kusikiza. Already ukienda kuklik hiyo YouTube with that kwa hiyo click yako wameando. TikTok in the era of TikTok, TikTok unasikia watu wana earn. Unapata pia hizo radio stations ziko na following huko TikTok. Unapata una consume too. In one way or the other una consume content yao. So with that it's a win-win for them. And also we are still far 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 as a country. Kusema ati radio is dying. Watu wanasema radio is dying not wanakaa Nairobi. Life Kenya is bigger.
Yeah.
It's bigger than Nairobi.
That's true.
You know, if you go to Nairobi, kama uko Nairobi unaanga ah bas. Unaanga kama hapa ndo kuko. Hapo Nairobi ndo wako hivi. But uko kwa watu wengine, people are still enjoying.
Yeah.
And loving the content.
It's like the local stations. Local stations ni among the most listened. Uko in a particular place kama sasa kama kwetu Inoro, unapata inasikizwa sana huko. Lakini sasa wasi mtu hapo unadhani
yeah, unapata hata watu Nairobi ndo wasikizwa sema it's dying because they are listening and they are not listening and I think other people are like them, they are not listening. And also, if it's dying, why is it by day we are having more radio stations opening up? Compare 5 years ago and like 5 years ago, compare the radio stations that were there and right now. Right now in Kenya, we have more than 300 radio stations. 300 in Kenya right
That's
now.
That's a lot.
More than 300 radio stations. So if you can compare the stats, by day they're opening up. New radio stations are coming. Mbona wana kuja kutafuta hapa basi?
And by the way, do you think, but venye tu zinaongezeka nika podcast, like, nimechikiwa si wengi wakisema, kila mtu wanaanza podcast.
Yeah, probably have seasons me, yeah.
Ziko mingi, yani, but the same with radio, like, kuna wakati yani nafika kuna overflow mingi mpaka unapata like kuna radio station like haisikizwi sana
eh kuna hiyo sikizi sana but now unapata now people are coming like their nini are so structured like their marketing strategy is so structured such that when I'm coming up with a radio station I know that my target audience we just talked about target audience a few minutes ago like they've already identified their niche so they know whatever content they are doing and whatever marketing they want to involve it's targeted to their a particular
group
so they'll reach out to those individuals they don't mind about having the biggest cake but you're having the biggest cake but the cake is not giving you anything it's better you have a small piece small of cake that is sweet than e kubwa
and you can maximize on it
exactly
so
unapata hawa watu wengine wana maximize and they give you a very good example it's Capital Capital ni ainanga listeners wengi but they have capitalized.
All right.
The same way with podcast, but here podcast hapana. Podcast you can say manga kinyitakwe kwa podcasting consistency.
Consistency. Yeah.
It's hard.
Ni hard actually.
Si kama YouTube.
Eh maze. Hata YouTube unajua bado inahitaji consistency.
Najua, but because YouTube unafanya anything. Unapata the same way with TikTok. Uzapata tu naika mguu yangu hivi na record. TikTok unapata kesho yake kuja unaangalia because it's vision girl tunashindwa kipita pita hivyo kile nini. But with podcast kama ikwanza unyenafanya audio podcast. Hii lazima uwe consistent. Juu unapata the more you're consistent even with Spotify ndio unaona nga paka Spotify anaanza kupea watu suggestions ya podcast yako.
That's true.
Like audience of the Mics Are Open also listen to this.
Mm.
Audience of Kenyan Diaries listen also listen to the Kileba Police podcast. Mm. Kileba Police podcast listeners also Kenyan listen Diaries. To this. Mm. Yeah.
But sasa there's a point of being unique. Unaona sasa yes kuna content mingi but kuna content yenye unashinda ukirudi.
Mm.
Like tukianza show ulisema kila wiki lazima nisikize Mics Are Open, nisikize Adele, nisikize nani because unajua content yake iko hivi na the same with YouTube. Kuna mse naonanga tu YouTube, actually kuna podcast zenye sisikizangi audio najua umetoa but sitasikiza sababu nataka kuona the visual part.
Oh okay, like, you're more of a visual person.
Yeah, like
maybe kama I'm also more of nilikwambia blind media something. Kama I can't watch the Mics Are Open, I can't. I even don't. I can't tell the last time I watched a full episode of the Mics Are Open. What? I can't.
Okay.
I listen. All episodes, I listen. Even for Adele, anakuwa na segment flani yenye anatanga stories kwa nini yake. Inatangwa to a series. I don't. So, I don't listen to those. Nangojanga pake let's call it kama audio. Not askiza.
Okay, but my point was this before being unique, like kuna kila mtu anaweza kuwa kitoa content like yes kuna content ukiangalia utasema tu I get, but kuna content yenye itanifanya nirudi nitaikujua hata huyu msee anafanya gani hata kwa TikTok bado. Kuna msee ka Dennis Ombachi. Dennis Ombachi tu anakupika kitu tu unasema tu wa acha nione content zingine zake.
Ukweli.
No, no.
But anafa kuchange your t-shirt moja. Tuendele.
Wow. But yani, iyo uniqueness inafanya target audience yako ina remain kwa yu. Like, wanashinda wakirudi wakitaka.
Wakirudi. You retain your target
audience. You retain, like, exactly.
Like, you're getting a value out of it.
Yes.
Like, you can give value in terms of the content you give.
Yes.
Maybe your value is entertainment.
Mm-hmm.
And probably, like, you have this soothing, you ooze a soothing atmosphere whereby people want to listen. You know the people you listen to not because you want to, but you just find yourself listening
to them
because you enjoy listening to them, how they talk, how they articulate themselves. That is one thing why I listen to. Because I remember even when I began listening to the Mics Are Open, I used to feel like tuko deka ngapi nuno kiangalia wasa.
Waendelea. Huku tunaenanga tu.
Like, I used to feel like, hey, how to kinyo rongelewa. Why are these people so bougie? Like, you know.
Like, if you listen, actually, whatever you are talking about, ukisikiza kaji mani na Calvin okiongeo, unasema tu,
this was so bougie.
Can you loan me 1 million? What? 1 million? But
with time, nika feel. And also, I think the first around that, inye nasikiza, but then umesikiza jimani kwa radio and something. It's actually out of their podcast that I started
listening to radio.
To them on radio. So, napata, saa kuna, iyo. Alafu napata, you want to be like someone else. So, you want to do more of what Ikito influencing, more of what they do. So, you want to be at par with whatever is happening on their lives and everything like that.
Actually, nilikuwa nasikiza, before I started my podcast, nilikuwa najaribu kusikiza episode 1 of many podcasts.
Mm-hmm.
So nilikuwa nasikiza podcast yao, they were so ready. Unaona saka venye ulikuwa nasema ulikuwa, unarepeat. Like, they were so ready for that particular podcast. Ndio nakama unaona, wame gain experience kwa radio, these other podcasts
Siki tu
kubwa kwa. Yani wanafanya tu.
Actually, they have opened, I don't know, open up ways for
podcasting in Kenya.
For podcasting in Kenya. Because actually, it's, yeah. Podcasting is only one of the oldest podcasts we have. Yeah. Iyo na iya nani, though I dropping episodes on a weekly basis.
Who?
Nipe Story podcast.
Oh, Nipe Story, yeah.
Ya Kev Mwachiro. Nipe Story, iko, like, it's the oldest, actually.
Yeah. Okay. Hao wengine ni wajuzijuzi tu.
Watu wengine wajuzijuzi.
Na podcast imekuwa kienda. Podcast za Kenya by this imekuwa mingi, acha tu tuseme ukweli. Feature podcast za Kenya unaonaje?
Feature podcast ya Kenya? Like, I feel it's just a banter. Like, there's a time, like, everyone, which is now working for people, like, people are just opening up YouTube channels and it's not doing well. But I feel like with the podcast, it's a first that is there. mm-hmm. people want to be like, hata mimi niko na podcast, mimi niko na podcast, I want to, mm. like on a daily people inbox me to ask ulianzaje podcast, mm-hmm. unaweleze unaona me drop the first episode but getting the second episode they think like with podcast mm. it's like YouTube where just gain views from Mrakos G wapi podcast mm. lazima ugrow organically.
Yeah, that's true.
Sasa hiyo ndio kitu inafanya ina future podcast ya Kenya mm. zitaenda zita increase na zitaenda zikireduce. Most of the people who are like who have just started right now mm. won't stay for long, won't last even like half a year.
Okay, there's something really some weeks you are kanta kumbuka yote ilikuwa sema because if you start a podcast you're dreaming of it being big
mm.
so ilikuwa nasema dreams without goals are not dreams. Nasema, but with consistency it nasemangaje, dreams without goals are not dreams
mm-hmm.
and ultimately they'll fail but with dreams you need consistency but you need commitment
yeah
you need commitment
uh-huh.
but commitment will help you to start but consistency will help you to finish.
True.
So I think that's actually it.
Yeah, because you're just starting because everyone has a podcast.
Yeah.
It's so nice. Like that's why everyone had a video podcast zimekuwa so mm. nyingi. Like everyone wants to be in front of the camera. Like for example, let me give you a perfect example.
Mm-hmm.
Say tentaka kudroshed or something.
Mm-hmm.
Rono started a podcast.
Yeah.
Nakumka was one of the listeners.
Mm-hmm.
And I thought like, okay, I'm waiting to see because this is an influencer. I want to, with the content she does and everything, jupia ni age group yetu, nataka kujua what will happen.
Mm.
Like it even didn't last 10 episodes.
Ilienda tu.
Ikuenda tu hivyo kukuna maji. Hakuna like there's nothing she's doing with her podcast.
Mm.
Because ni kama pia this person mwenye nafanyanga watu wakae wajinga. Nitangu wa sijui J, Sigero ama nitangu wa nani?
Asimjui.
And I'll call it Zanga. So for example, let me find this question, the type of questions. Mm.
Masao.
And it's what, Jay? For example, how many times did the cock crow before Peter betrayed Jesus?
Three.
You're already wrong. Judas betrayed Jesus.
She. Oh, okay. Okay, I see. Oh. Okay.
Anafanyanga hiyo content.
Ah, nikawa leo anafanyaga content za TikTok za anakuuliza swali.
Yeah.
Lakini what your mind inakam hiyo wakati unajibu but you are That's not the correct.
Yeah, he's from USA. Oh, so okay. Juze mbona akisema kwa studio zake anataka kuanza episodes
mm-hmm.
kwanza. You that whatever he's doing it's working for him.
Mm.
But now amekuja kusema because I feel anataka kuanza podcast.
Mm-hmm.
Ni feeling tu ako nayo.
Ya kuanza
so
podcast.
Aka try akasema how nataka collab na mtu, aka record ya kwanza. It's been like 4 weeks now.
Haja recording.
Hakuna ingine.
Well, okay.
But ile content alikuwa anafanya, anafanyanga hiyo kuni, anafanya una daily because it's something that is coming from the heart.
Mm.
Kuna kwanga hii feeling ya movie ya
nitaimia movie the people.
Nataka kuwa na yafo, so nataka kuwa na Jordan. So naget, unataka pia wewe kuwa ku move the trend. Yeah. So
na the trend ya sasa ni podcast.
Eh, ni podcast. So what una feel? Chani kwe. But if it's yours and it's your thing, imagine itajipa. Ngoje fike 21, episode 21. They say, like for someone to be consistent, you do something 21 times or something like that.
Mm, okay.
For habit to start becoming a disease.
Yeah. Nimesoma kitu.
So, I think by episode 21, you'll start getting it.
Yeah. Okay. By the way, thank you so much for ni umekuwa ukinienkarit sana. By the time naona yani umefika sahi episode 8. Hey, bro, umejaribu sana. Na nilicheki wakati tunaanza.
Yeah.
Ukakuwa tu hivyo yani najua ulikuwa unaona venye tu unasema. Zilikuwa zinaenda ka stock exchange. Inaenda chini, inaenda juu, inaenda chini, inaenda juu.
Ukiendelea hivyo, nafikanga place unapata adi listeners zako. Inakuwa consistent. Si consistent as in. Yes, tunapata consistent. People listen to it more than other episodes.
True.
But kuna bottom line yenye uwezi enda chini. Unajua siwezi enda chini ya 100 listeners. Mm. Naget episode yote yenye na drop hivyo sasa inaendaga ikiwa tu hivyo.
Okay.
Yeah.
Sai stay kuonyesha unini sana but what is your greatest accomplishment right now? If you feel kuhusu podcast or something like that.
Okay.
Ni ufanye unasema tu we.
A compliment. I'll say it was like when we were in fourth year.
Mm-hmm.
Of fourth year.
Mm-hmm.
4.2 for when we did our project for events management.
Mm.
Reaching out to Adele and ye kukubali kuja kwa event yangu. Never. I still, it's one of I'll say it was through the efforts of my group. Yeah, while it's idea a lot, it's something I always look back, and even the whole the way we conducted the events. Yeah, na group ango. Unaweza nielewa ni washout out wote.
Yeah.
Yes.
Ni watu wetu.
Alikuwa hapa like 2 weeks ago. Gerald was here.
2 weeks ago.
Then there's Jabba, Kahiro, Ashley,
Winnie
Karaoke. Nani mesawa likuwa kwa group yetu kwa events management. Kulikuwa na Alicia, kulikuwa na Dio Woko.
Mm-hmm.
Who else? Nah, Hillary, Audrey. Yeah, big shout out to you guys. Like, I'll say us bringing our 9 heads together and coming up with the event, I still see it as a great accomplishment. And actually, it gave me so much hope in my career line, in my career path. Like, by the way, sometimes it doesn't have to be at a, you have connections to reach some people or to get some things.
Mm-hmm.
No. It's a matter of believing yourself. Whatever you've been taught, just practice it. You know, they say, faith without action is dead.
Mm-hmm.
Already you have the faith, but you need to put an action in it.
Mm.
The faith that we had is, already you've been taught these things.
Mm.
Mutange had done her work.
Mm.
It was now upon us to just take that action, that step, Sasa, your action to complement this faith.
Yeah.
And us taking the action to the point that we reach out to people and wakakubali kupartner with us on event. Workshop tu kidogo tu hivi. Kupartner with us and conducting and also funding our project.
And some of them unawaita na walipi.
Actually, let me tell you, hakuna mwenye tulilipa.
Same.
Hakuna mwenye tulilipa.
Same.
So naget. So I still see it as a great accomplishment. And how, like the whole thing, the fact that we were able to, yes, to bring on board this guest. Apart from bringing them on board, we had an audience for that particular thing. And we were able to sustain our audience throughout the session while itoka after session imesha. Like, ilifika point here, design here, tuko like, atuna viti. Like,
mnatafuta
viti. Iyo kitu, it's when I look back, every time like I'm discouraged and I feel like, hey, kwani, things are not working out. I love your thought in clicking in my mind. I always look and say, hey, by the way, come up with your laser, nini siyezi. And it's an ear. I'll say it's one of the greatest accomplishments I've done.
Wow.
I've made.
That's
so
nice. That's nice.
Yeah.
Actually, I think the most satisfying things, ni Laken said this, ni unafanya kitu, unachoka. But the end inakuwa so amazing.
So amazing. Because I remember when it happened like this. Hey, this is so neat. I actually explained it on my podcast. Before we got Adele on board, we were targeting like our event. Like we were doing like, it was we dubbed ourselves as digital creative agency. So we were looking forward to having like radio presenters, people in the creative industry.
Okay.
But now for Adele, tulim contact, akakubali. But now she ghosted us. Paka inafika, like, it's a week with the event.
What? Pressure.
Pressure inakuja. General wako, like, iyo poster, tume drop posters ingine zote. Tume bakisha
Adele. Except Adele. By the way, Adele mli drop.
Ilikuwa like a day before the event.
Yeah, nimekumbuka.
Like tukotu wapo, tuko like Gerald wako hapo. Na kenya mina jua, haki poleni hapa sapo nulasemanga hapa tuluacheza nyuma. Mimi, na Kahiro, ndio tunajua what is happening. Nikamwambia Kahiro, don't tell anybody. Gerald ananiuliza, Adela amesema vitu ziko aje. Jojo kuna post na ndo alikuwa na mambo na marketing na kupost social media and everything. Tusha record data video na everything. Niyo tunangoja. Tuachilie post na mwambia ngojeni kwanza. It happened, she had an event almost similar to ours. Hers was a workshop. Ilikuwa Westy. And it was like 2 days before our event.
Wow.
Iyo workshop, kuingia, ilikuwa 2-5.
Wow.
Uh-huh. So nilikuwa like, what is happening? Sasa hii, like nikasema, maybe I'll to go to Juliana. Whatever she's doing
is the same.
Is the same.
Mm.
Una get. Mm. But now the issue was, yaki nakuja before. So nilikuwa like, send us a spare to sometime akuja yetu. Paka tukua alituwa tumtumie pictures of venue and everything tukamtumia nini nini. Nikatuma zote, tukatuma ma emails.
Mm-hmm.
Ikafika tu time, akanyamaza. Like, hakuna any communication that is coming. So it happened like this, walikuwa there's another agency, bado ya creatives, nye likuwa me partner now. So they had like two giveaways for tickets. Mtu, so likuwa nasema comment why you feel like you need the ticket to attend the workshop.
Mm-hmm.
So I commented hapo. I didn't win the tickets.
Mm-hmm.
Zilikuwa only two. Not waka announce winners and everything. So, yu ni nikiwa kama kesho. Yu event ni kesho. Kesho sangapi. Ilikuwa nanza 8. Ilikuwa nanza 8:30. Ah, 9. So, usiku ya leo sasa, around 9:30, nikaona IG, mtu request imeingia. Nakimbianga sana, mi hata nasimanga naeza haki waraka sana. Nikaangalia, mta, hey Apollos. Kwa like, kwanza nikaangalia, nikuona ni mbona. Kwa like, okay, mbona nasalimia. Mi hata kama umekuja kuni, nini, jintroduce vizuri, sile kini nataka. Kasema, poa, what's his name, wasi? Akaniambia, papa, akaniambia, mi naitwa bla bla bla, niko Nax, nasumia ija tonko. So, I'm a podcaster, and I love what you're doing. And I want to give you a ticket. Kambia ticket for what? Kambia there's an event ya Dell. Uyu mtu simfollow ani follow. There's an event for Dell that is coming up. Nataka kupea ticket. Niko like, wait. How did you know that I had interest to go? Kambia, I'm the one who won the ticket. Na kwanza ilikuwa kapo ticket. Nili realize nikifika kwa event. Nikaulizwa, who is your partner mwenye mkuja na ee? Your tickets. Nikaambia, like, akuna juni. I was so excited for that. So, akaniambia, after nili win kora ni kwa Naxi, the make kuja nini, I went to the comments. Nikaambia watu vinyo ame comment mwenye naza pay a ticket. Kwaza niluza, are you Nairobi? Nikaambia, yes, I'm in Nairobi. Kaniambia, no, I won't charge you anything. Just send me your number or your email. I share the ticket. Na, saizu waka share tu saizu. Since that day, atujoi ongea na ye.
Wow. Unajua kuna vitu yani ziu happen.
Kuna vitu tu happen.
Unakatu hivi nasema tu walai Mungu yuko.
So nasikia, mine nikasema nikambia Kairovi, niko excited, nikambia Ashley. Bado sijambia kina Gerald.
Mm.
This is like sasa a day to the event.
Mm-hmm.
Awajui wanauliza e-poster. Ikafika tu place, Kairovi alihave kuambia like, but at least we had Afripods.
Yeah.
Afripods na pia it's a big name that ilikuwa
connect
to anini. So nikaenda kwa event. Ile namba alikuwa amenipea trengi ku call huyo huyo PA wake akwa anachukunga calls afanye text zangu zote zina blue tikiwa WhatsApp. Nashangaa WhatsApp. So nikaenda hiyo nini after event alikuwa take photos and everything kasema acha niende. Akishuka akasema kona raka after hiyo workshop tuki have snacks. Ilikuwa around sangapi 12:30. Akateremka. Niko natry kumfikia niongee na yeye but still watu ni wengi. Nataka kuongea naye. Akiteremka alikuwa na lapi na bag. Nikamwambia, "Can I help you carry them downstairs?" Sasa tukaenda tukinja kwa lift. Nikamwambia, "Hi. I'm Apollo Zoswani. My name is Apollo Zoswani." Nikamwambia, "Your name is familiar. I think I know you." Nikamwambia, "Yes. We were in contact with you in communication. You're supposed to do an event together. Nini, nini, this is what happened." Then there was no any reply from me and everything. Kamweleza, kamibu, oh, kasema, oh, my bad, akanambia venye, amekuwa busy, sijui laptop, yake crash, nini, 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 nini. Kambia, kanuliza, when is the event? Kambia, the event is tomorrow. Alembe, because you've come to my event, I'm going to come to yours.
Wow.
Nani tu says wako like, posterior sa poster. To t-shirt, to a t-shirt sasa. Juu kwanza kwa daro, kama kuna events mbili zilikuwa zinapia watu hiyo nini.
Wanataka kuziona.
Ni yetu na yenyu. Sasa nilikuwa like, hiyo mna tumetwekea GK anakuja hapo kwa like, hapana. Hapana. Ah, una get? Sasa kulikuwa na hiyo, niko like, I no. E, ati jikian anakuja kwa nini na sisi tuko tu hivyo na hivyo ndo alikomit na akakuja.
Ah, hiyo story ya ni mfrai kujua.
Like tulikuwa like, tumefika mwisho tunajua sisi we are only bagging on Minor Mind fame. Na pia Minor Mind ajulikani watu wengi sana juu
his podcast and
na AfriPods. Na pia AfriPods kama wewe si creator ni hard wajue.
Unless
uone. So it was like oh lord we just need a selling point. Alafu event yetu ilikuwa na very bad day. Ilikuwa na Friday.
Friday. Yetu ilikuwa the next Wednesday.
Yetu ilikuwa na Friday na imemi Friday hakuna
watu. True.
Sasa tulikuwa tunajua kama tuna Dell event yetu to attend.
Sabi, ni vitu tu zili align tu.
Vitu zili align. Na kwa mianga, sometimes I say mianga siji, to date, we can't explain about that.
There's some things that happen with some watu ni Mungu.
To date, and that's why I consider it as one of my, our greatest
accomplishment
together with the group. Like, you kwenda, you tiko niambi, oh boys, simjui. You tiko na nipea. Nika happen, na try kuongea na Dell kwa after event. Siyezi, anasema ana take photos ni nini, kuna content kwa na record ya nini yake. Nika sema like, unasemanga, unafaa, unasemanga je, humble yourself before the Lord, and he'll lead you. Nika jihumble ni mbebe lapi. Na hapo ndoleza kuongea na kwa lift, kifika kwa gari yake, nika sema, I can't wait. Give me a contact again. Kwanza saka nipia number yake.
Then
like this is like call. Lisha kumkola sisi ndeza mkola. Una get? Number yake nipia.
Master.
Contact me on this one. Yeah. Let's talk with this number because like I'm busy reachable on this. Pa 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 pa.
Wow. What a great story.
Kidogo inafa from up actually tulijua nangana Minor Mind. Nikaanza kupata hii nini ya kufanya gigs zake, kumfanyia nga gigs. Na kufanya gigs, tunapatana na Dell tena.
Wow.
Tuko like, yeah, juzi nimekuwa nimeenda kufanya, isi nisemea hapa kwa pod, na kuambia nini kwa nini kwa
okay.
So, na kufanya kitu fulani, tuna watu fulani.
Hapo
nako like, tunapatana na Dell na ambia, he's a good man, give him the work.
Wow.
Like, he was the
like, thing. Like, ili kumpania some doors.
Ili open up a lot of doors. Like, whatever even I'm doing right now, I give credit to that. Because when I'm here, alikuwa like, zileza, I know this boy. Apollos from Malt. Yes. You can imagine, he was in campus when he hosted me at Multimedia for an event. Give him the work. He's up to the task.
I think kitu nimelanda your conversation ni, not giving up because mge give up mseme tu ni sawa tu Adele
na sorry na kujialign
na kujialign
juu nilijua I wanted like yake alikuwa anaongea about like about podcasters and everything. Really wanted to know even whatever she was talking about in
actually
the workshop
as
a person. So I really wanted aside our event I didn't wanted to attend the event. So niko like kama singewahi comment kwa hiyo post. Unajua unazile giveaway sironanga hapo
unaziona unazignore.
Uko like unajua unataka hiyo kitu like kitu contest na unasema but watu wachagwanga tu watu sijui
aje. Wengine.
I went na nika comment kwa like yeah.
Wow.
That's how God works.
That's how God works. I agree. Wow. Like sikujua hivyo. Like acha nikwambie sisi wakati tuliona Adele tulisema uni besti ya Apollos. So, unwebi na sababu ya podcasting na nini. Kila mtu nakwambia hata Pinto na nani tulikuwa tunasema Apollos na hii podcasting yake simpeleka mpaka umejiona na Adele Onyango.
Actually he learned about my podcast siku ya event. Event yetu hiyo siku ndo alijua about podcast yangu. Atakuwa yeye interact na yeye.
Wow.
Like ni wale watu nilijua there's a time the when I began my podcast nilikuwa watu wakaanza kusuggest about other podcast ninge najua about podcasting. Kuna podcast hiyo time hiyo 2020 kuna series alikuwa anafanya kenda kwa different universities I record stories za watu. Kwa nini yake so alikuwa nikisikiza hiyo episode ilikuwa Karatina University nikasema but this Adele anaweza kuja afanye kitu kama
si podcast event.
Event zaleta event kama MMU. Niko like okay one day maybe naweza fanya kitu na hiyo tukapotea. So venye event yetu ilikuja, alafu ika happen, hiyo event kunafanya, it happened such that
in a line.
Nuna mambo kufanya mambo ya both creatives. tuko naogopa kupenda idea zetu. Kila mtu venye mtu ana hold back tufanye about you, it's a group, lazima muagree kwanza nyote muongee. It happen everything we are talking about, the ideas we had, and everyone, the 9 of us, we were all talking about something to do with creatives. It happened. The guest that I was eyeing, what ndo napata Kairo anasema, kina Jabu anasema hivi, Gerald anasema hivi, tuko like wow. Au ndo tunataka wakuje kwa nini yetu, like it happened. Everything kwanza ika click. Like, hao ndo guests tuna mina zaataka wawe kwa line-up yangu. Kasema, by the way, indo suggestion. Ata mtu na kuonesha, kero na nionesha, indo line-up nukua nimeandika. Jina na kuambia, by the way, hao tunukua na fikiru na zaleta. Like, everything is just ba, 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 ba.
Wow.
Adela tuko tumwa, atuko na juwana. Because, even tuko nata kumongile ni sema, let's take a step of faith. Nika mdm IG. Vinyali reply, kwanza ilikuwa like tunajua bus. The fact that I really put some kwanza conversation. I love kama mbio kwanza the first good thing maybe hapa inizapia ni katip. Ukikontakt mtu kwa nini na unajua like unajua sikizi kila mtu anaonekana kama huyu tu
ni joker.
Ni joker. Mwambie let's have the conversation on my email. Mpe email yako. Hiyo na ngome msuka kwanza raka, umemshika raka.
Mhm.
Jirejea tukina kwa koti uoneshe email, hizo ni vitu zinaweza kutoa kama receipts. Na get. So kisha mwambia email, hapo na kongome umemweza. So venye tunaweza kuongea kwa email, that was it. Itu nasema ngani God. Atuko tunajuana. Ati mlikuwa even uko unafikiria.
Wallahi, even ndo nilikuwa nafikiria. Mimi hata actually mpaka saa hii. Venye sasa umesema story, nilikuwa nafikiria bado hivyo. Nilikuwa nafikiria Apollo somekuwa kijuana na Adele sababu ya podcasting na sababu he's a radio guy maybe after a while maybe anamshout anamwambia like yao kama kitu kai maybe hivyo ndo walijuana na nani na Adele
hatukua hakuna hiyo ya nothing
wow okay wow imenibamba ujue imenibamba sababu kuna vitu si ufanya kujui tu result
yeah
but when the result comes unakaa unasema wa wallahi ni Mungu tu amefanya vitu zake tu
wallahi hey God so for more tune into the next episode when I'll be coming back
yeah for sahi ni 144 yeah. But there's something we always do before we close the show
okay
we always ask Kenyan questions just to know Kenya, una view aje Kenya na, because it's a Kenyan diary show.
Yeah, yeah.
So, first question, what makes you proud to be Kenyan? I'm always in Kenya.
Kenya. I'm Kenya.
Hey, what makes you proud to be Kenyan?
Freedom of worship.
Wow, uh-huh.
Yeah. As easy as that, freedom of worship.
Hey, lakini sasa freedom of worship, juzi umeona venye imefanya.
Yes, that's what I'm saying, freedom of worship. That's why we had such things. Like again many kia mwanataka kuwa Muislamu size nitakuwa nikitaka kuwa Mkristo ni sawa nikitaka mimi ni pagan like atheist zote hiyo iko to fit kuna countries if you're not like
Muslims yeah
who subscribe to a particular religion you can survive there
that's true
so I enjoy that freedom of worship
okay
yeah
that's by the day angalivo mimi naiangalia kama freedom because ukiangalia kama many countries the way people talk on Twitter in other countries you cannot do that
true
like what think hapa tu UG wasema wao angalia venye tunaingilia ka prezo wanashanga what
yeah true
so I think freedom generally it's something we tuna ignore ingi lakini ni something in Kenya tuna enjoy sana
yeah yeah
so what makes you not proud to be Kenyan
not proud to be Kenyan is saa zingine kudanganywa kama watoto wa kidanganya. I don't lie. I'm kusemanga kura yako, siri yako, but I voted for Ruto. I believed I had so much hopes in him. Kuna watu wanaingilia juu alikuwa ameniambia nisivutie na hivi.
Siku hizi acha nikwambie, mimi mnanisikia. Watu wanasemanga Mugo your government.
Yes, hata mimi naambiwa hivyo. Kosa kwa mkibishara kina Gerald na Jam ni kwa ngati wazi wao like mimi ni unajet na pia so I believed him paka juzi nikaona like hapa juzi the interview alikuwa anafanya na
media stations
nikaona hapa anatucheza like history ya gas alisema na mdomo yake vizuri
imagine
alafu asema ati I was talking about your mtungi see the gas bullshit That's one thing. Like hiyo kubebwa kama watoto tukiona hiyo ni kitu
kingine. Inakubotu.
Na ni bofu.
Politics, I think kwanza kitu nime notice na kila mtu amekama hapa when I ask this question they talk about the politics side of it like each and every person anasema tu eh mi Kenya Kenya ni country poa tu ni lakini ikikam kwa politics unaboeka tu unasema tu eh
so yeah there's that
yeah so who's your biggest Kenyan role model
Kenyan aki ni wengi
okay you can mention how many three yeah.
Okay. There's George Ndirango. Larry Mado. Let me mention four.
Okay.
If we ever listen to this and we talk.
Okay.
Uh-huh. Actually, there are many. Hey. What? Okay. Our wakupa moja, Jimani and Calvin. They are together on the same. Then Pia, Nadel.
Nadel, okay. Yeah. Okay. Mostly with what you're doing. With, I think whatever
I'm doing.
Yeah.
Yeah. Kwanza on the top notch up like Nike, if I'm honest kabisa, Joji, Adele, Calvin.
Okay.
Yeah.
What's a Kenyan quote or trend you loved? Kitu tu ile trend ama ka quote fulani kana kuaga tu Kenya unasema tu hiyo ni bamba.
Kama ungemsalimia tu angetuambia woza angejoin nini hiyo ya huyo anasema woza that one
man kombo leo anafanya nini sawa
another one is ukio shago ukiona shomzia amekimbia nyuma ya nyumba usimfuate
akikiza tutakora upala
usifuate the two hizo zweni bamba
hey, kwanza ya oza ya oza ilikuwa kali ama ile ulicheki bado kwa ye ni ati hey, kama wiga ingi anguka haki ya nani hey, ilikuwa kali
ya oza ili it got me
bana nani gani ulichukia ya ili ulisema tu
nye ulichukia kuna hii time ya Asian trended alafu hiyo picha iko yake photoshop inaonyesha kicheza mtawezana like bust yake anaonekana ako na karini kadogo na later on wanasema tini and kama ni boost like everything so when you how people walimwingilia sikupenda venye watu wanaingilia ngazi but now where she is
yeah
very far
yeah true
he, like is all the put down
if
hata kama kuna kuangalia ya throw shade na kuingilia wasee Yeah,
as too much.
What I feel like people went overboard.
I think once the female influencers,
yeah,
they get it a lot. Nimecheki juzi, I think hata ni jana Monga Eve alikuwa anambia Ngesh. Ngeshua, unajua Ngesh? Mwenye anaongelea cash crop za Nyandaro ni mawaru.
Ni familia.
So alikuwa anamwambia yani watu watakuingilia, be ready for that, lakini usiache. Uendelea. Like I think wao pitia sana. I don't know why we do that to our female influencers but it happens a lot. Actually Azeda likapitia. Well, yeah. But look at her now. Ni God too.
Yeah.
So thank you so much Apollosco come through to this week's podcast.
Hakuna maswali mengine mimi nilikuwa na moja tu. Kama unaniika fale. Okay.
Zinakonga tu tano tu za za kukula tano. Santi sana kwa come through to this week's podcast. I want to thank you for Kenya unafanya. Ujui vini ina inspire watu wapanje.
Wacha unachocho.
Hapana wacha uchocho. Niliambia jera juzi. Wacha itikianga kuchocho.
Ay, hapana. Bado.
Tuna
believe God for more. Niko geria.
Niko geria mani.
Yeah.
Sawa. Okay. Tuendelee tu kuni. Please guys, kama hujui kuhusu podcast ya Apollos, go check it out. Caleb Apollos podcast dropping each and every Wednesday. 5 p.m.?
Yeah, 5 p.m. now.
5 p.m.?
Yes.
Okay. Thank you guys for tuning in to this week's episode. Apollos aliningilia tina zile king.
See you on the next episode. We'll be like... Welcome guys to the Kenyan Diaries.
ni sawa tu. Hivyo ndo nitakuwa nikiingiliwa. Ni sawa tu. Liko tu sawa. Please follow us on our social media handles, Kenyan Diaries Pod, Instagram, Facebook na Twitter, Kenyan Pod. Till next time, adios.